Let's get high, high, high. Let's get high, high. Yo, Nina marafiki wawili bia na sigara. Bia kasema sigara na madhara. Sigara kajibu bia na kufanya wefala. Unachezia jala nikengia kwenye mjadala. Niketisha bunge speaker bangi. Nebu ponyagi ya kanyosha kidole juu bangi. Huku atuchanzi kuna mathagi. Atuchaji hagi wala flagi. Mataptap tumemwachia shagi. Biroba tumitaje na penda sana vagi. Balloon cheese ili mtuwa kwa ulafi wakamrifi. Maweta wale stage kinafiki. Bora keso light great bado tuko tight. Safari na kile tutazigonga night high. Nisha kuwa high nikigonga shoti. Tantua nisha iwe mbwai. Tunajua pombe so shy. So what? Let's get high.
Niko bwe.
One more time.
Tuko bwe.
One more time for Pazanelli.
Niko bwe.
Ayo atuwa mbili mbele, tano nyuma. Nimelewa umbo naomba bana uje kunisukuma. JCB doni yuzo does really ni wanyama. Pigo pombe pigo maji kumbe homes kula nyama. Wacha nchenchi chenchi. Yo meza nrudishe chenchi. Usongile kwenye vitia ni mpaka kwenye makochi. Livo zidisha kuna manza kanipa pochi. Likirudisha chenchi tena nchenchia kwenye pochi. Bouncer kamaende kaje nipige madochi. Mzuka Freddy Gio katokia surake ukageuza punchi. Chali nimelewa tete. JCB anatembea tete. Odi tete bam. Tete chegu chengu la mnene nea natembea tete niko njui njua hui. Wax na mwendo ni baingondi wala siko dish taxi. Kichwa kizito. Kichwa kizito. Kichwa kizito. Kichwa kizito.
One more time.
Tuko bwe.
One more time for Pazanelli.
Niko bwe.
Chill.